again. Citizen gang music, free young DJ has be around town, DM different. Piano, young bunny from Winter City. Ukita chucho, aparangu nyama kameni na Winter City. Ukitoka tufurana, aparangu ebibaru Winter City. Ukita furufu, aparangu chingu wanga Winter City. Ukita timba kuloka, awetongo uya kuyo Winter City.
Watu mbejo, tapu mihani kiku